Tēnā koe o tira tēnā koutou. E piki ana hau ki te tihi o tōku maunga ko Whitirea. Ka titiro iho ki tōku moana e kārohirohi ana ko te raukawa. E tūtaki ana ngāngaru ki te waha o te rangitikei. Ka haere ake nei te waka o Tainui kei rungarā. Ko pare waha waha te marae e pupiri tonu ana i te ahikā o Ngāti Raukawa ki te tonga. Kei ko nei hoki ngā uri o puhi wāhine. He uri tēnei no Ngāti Raukawa ki te tonga, Ngāti Toa Rangatira, Tainui hoki. Tihei, mauri ora. Ko te raunatia riria, rewati tōku ingoa, he tia rewati tōku ingoa kaiwhakāri.